ilingi aba ishibo kutema babalira poko ishibo efintu balefu kutema
mutishinka wali wamisha iwe kwa tireza kupangire babate umusumano kuwa makole takwali mdano kusangwa kujore wakuko mkafe bonse umusuma wole wali leto wafya wakufuaya fe bonse ukusamba kobe wali mwona potensha na papende kuwa sumina taukanda fe bonse fe kusumina na papende kuwa sumina taukanda fe bonse fe kusumina
he wants so much more ati fintu ni panono ati panono he wants so much more ati fintu ni panono
iwa wine iwe
iwe unse wase mdafe kwa chini teka we
apa nomba walikasha wonse nga bigi baya taushashe fipale walilaba na mafunde kupente muchine taute na wonse ni duende walilaba ni mitengo chama basi pantuli onse ni mumapima tausa kama na dondo usuma bobe walileto wafya
na papende kuwasumina taukanda febonse fekusumina na papende kuwasumina taukanda febonse fekusumina
he wants so much more ati fintu ni panono he wants so much more ati fintu ni panono
iwa wine iwe
iwe munse wase mdafe kwa chini teka we
iwa wine iwe
iwe munse wase mdafe kwa chini teka we iwa munse wase mdafe kwa chini teka we
Chawa mapomwa mnyama insa yabi Yebukishe fona tobele chipanga no punch Imiwe shadimu matipa nari mchishi mama Wilu leri pinda muzon piki Nalipata vangara kumubash Noro batira nalipafi mwanda Singechi wa ame mune mufa Yebyo ndanda tafifu makuli chivandala Pankulo kolelo no moiso kumya yesu takwa refiongo Inkondo shimono kubala satani nesa Shitupe bakashi muami
You are so much more Ati fintu ni panono You are so much more Ati fintu ni panono Iwa wine iwe
Iwa
munse mase mdafe kwa chini teka we
Iwa wine iwe
Kwa chini teka we
Straight boys Yo big ups the main media production
DJ
6-4 VSRC
Yeah
Bad man a large
Tilo
Shot
Yes sir